Dawa mietu Nisene mifuso mwene kiso Kiara mpara ba mietu Timu mengele Aha
Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada
Zakam zaka Zakam zakam zaka Zakam zaka Zakam zakam zaka Zakam zaka Zakam zakam zaka Zakam zaka Zakam zakam zaka
Vipi aweze na we ushindo sote ni wanadamu Bora kukaza haina kulazo siwe kama sanamu Saka mikwanje home Kilimo biashara mone Bado na saka mpaka na chana tela meke home Mungu na mweka mbele Nguzo kwa wani nidhamu Macho kwenye mapene Steli ya wanadamu Damu waiposi kusimama Siva mwanaume kujituma Panda kwa babo, panda kwa mama, panda kwa sisa Lorde, kwa sato speak louder Haina kufeli we load up We load up, we load up, we load up Tama, iwe masika ama kiangazi Nasaka chapa na jeza mapene ili yawe shazi Nafanya na sala mumba mola ni kusha maradhi Na haso bala matumizi ya pesa kwangu yawe safi Kwangu yawe safi Kwangu yawe safi
Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada
Zakam zaka, zakam zakam zaka, zakam zaka, zakam zakam zaka, zakam zaka, zakam zakam zaka, zakam zaka, zakam zakam zaka.
Macho makini kwa dollar, lengo kufika kinara. Yesu mi cruising, thinking I'm losing, niko simama imara. We keep looking for brother, allergic to nada. We live for money, we see nobody, na pokuja kwenye cheddar. Chaka mchaka, I've been quick raka Na hizo bees, unga unga ndiyo chama Shahaso sana, my dream ni Bugatti Keepin' it real, and I'm droppin' tsunami Real like Bugatti, we live in nobody Kimbiza, kimbiza, hatuna habari Snitches na wasabai, na wakanga kwenye karai Wamesha data, wamesha fiata, mina wata wanishai Nasema kweli walahi, mikwanye bitch sifai Wazeni pata, mchaka mchaka, panda mori ya masai Panda mori ya masai
Panda mori ya masai, nigga
Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada Haina kula sadam Haina kula sada
Zakam zaka Zakam zakam zaka 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 Zakam zaka